Polisi ya Uganda ayitegeezezza nti ngeri wamu n'ekitongole ekiddukanya ekibuga ekya KCCA batandise okunoonyereza ku bantu abazinze akatale aka Ssentebe ku Dembe akayitibwa Ngowino mu kibuga Kampala ne Bakamenya. Muganda uliya swabiji tukubya mabega abantu abali mu ngoye eziraga nti za uniformu bazinde ekitundutundu ku katale aka Ssentebe ku Dembe ekiriraanye omwala gwe Nakivubo ku Sebaana Road batandika okumenya emidaala gy'abasuubuzi n'obuduuka obuwerako. Bino byakolebwa mu budde obw'ekiro era ng'abeebyokwerinda ne KCCA baategeeza nti bakimanyiiko. Omulimu ogw'okumenya ebifo bino ekifo kino gwayimirizibwa ssenkulu wa KCCA Hajjat Sharifa Buzeki ng'ono yasooka kutegeezebwako ku bigenda mu maaso n'atuuka ng'awerekeddwako abasirikale ba poliisi okuva ku CPS era waliwo n'abantu abaakwatibwa. Omwogezi wa KCCA Daniel Nwabine ategeezezza nti abaakola eky'okumenya emidaala gy'abasuubuzi baamenya amateeka era baakikola mu bukyamu era ekiragiro tekiyisibwangako kumenya midaala egyo kwe kutegeeza nti KCCA kakano ng'ekyakwataganye ne poliisi bakyanoonyereza ku basempapa abo. Nwabina ategeezezza nti ttiimu ya KCCA ng'ekulembeddwamu ssenkulu yennyini baafuna amawulire ng'okumenya kwa katambula k'eddakiika 45 ne batuuka mangu okuyimiriza ebyali bigenda mu maaso.
Tetunategeeranye ani kubanga olina okubeera n'obujulizi, so tulina okunoonyereza okumanya ani ali emabega w'okumenya okwo era poliisi etuyambako mu kiseera ekituufu tukimanyi era tukiwa nti poliisi ejja kuvaayo ekiwe alipoota ku ekyo ekituukiddwako. Tulaba abantu abagenda ne babba nga bambadde emijoozi gya asefu asenusi enzibi.
Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeezezza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso era abakwataganye n'ekitongole ekya KCCA okukwata bonna abenyigira mu muze guno. Abasuubuzi ab'enjawulo bwe baamenyera emidaala gyabwe ku lunaku olwo mu budde obw'ekiro bategeezezza nti ebyamaguzi byabwe bingi byabbibwa abaamenya emidaala nga tebategeezeddwa.
Bagitwala abayaaye tebatasiza mu kitula kimu tebatuwoninze wabula bakuttemu abantu ab'ekimpa kye ne babajjawo ne bagende babawa ku ssente kati fe abantu abasinga twagumizibwa omukulembeze wa Market Master wakatale kano n'atugamba ne tukolera tebagenda kumenyawo ne tukwata amakubo ne tugenda ewaka tugenda okudda ng'ebintu byaffe byonna nga tutayo.
Abayaaye bwe bakozesezza ebyo byonna byonna baabitutte ekyo nno kyandibadde kiri awo naye ne baba nga balina kye bawaddeyo ku bantu abo oba okusengula emmaali yaabwe okugiggyamu.
Abamu ku basuubuzi mu katale aka Ssentebe ku Dembe balumiriza omusuubuzi w'omu Kampala Hamis Kigundu nti ye kanaaluzaala era yaduumira abavubuka abamenya emidaala gyabwe. Ye omusuubuzi Hamis Kigundu na buli kati tannavaamu mwasi ku nsonga eno wabula abasuubuzi ab'enjawulo abadde bakolera mu katale ako akamenyeddwa bagamba nti ekyabatuuseeko kyabakubye wala era nga ne Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago yatuuse n'okukangula ku ddoboozi ku nsonga eno n'alumiriza Hajji Hamis Kigundu nti ye kanaaluzaalawo ebizibu byonna.
Nakivu stadium yiye omwala gugwe Ssentebe ali ku Dembe kati amutwala abeere wuwe atwale Nakivu settlement ng'essomero atwale Nakivu bubulu awo onako ntyina village mulinde mwerinde mugenda ekigambo ekiriwo kaakati baana. Waliwo nebakulimbizi mutwale kamera ngaoye mupimu Kampala omuteeka omugambo yogera ki ku nsonga za misa nga kansala n'omugambo yogera ku amisi gundi ndeka vula nsaba muganda nge honorable Ssenyonyi yitaba MP bo baba MP base ensonga tutuule tulabe bezalangibwa ate mutima mulungi njagala kitwalibwe mutima mulungi